Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis,
Hosanna in excelsis,
Hosanna in excelsis,
in excelsis,
Hosanna,
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 Hosanna
in excelsis.